left I have you. Namo songa seko. Mama, 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 so good and jalo. Namo songa seko.
Pambane kanda ngisazi ngenze njani. Lo mhlaba usukushayile sekwanele. Ngicela ukuxole solo lokhu uthatha ubaba. Bheka manje uthatha umama. Kanti yini inhloso yakho noma ufuna ukubona ngikhala. Every year if ikusondela ama-birthday mina ngihlezi ngilile. Cabanga iminyaka esinawo sifanele ungabi nabuzali. Hamba kahle mama nibe idlozi lihle kithi. Naye ubaba umtshela sibheke phela sesiyafika umbuni. Akusenawo namaningi bheka inyembezi azehlele. Hamba kahle mama, hamba kahle mama.
Sehlelile ngempilo kamama ngifisa ukwazi into engamele ngiyazi ngenxa yokuhlunga ngibuzwayo ngifisa ukwazi ukuthi umama ubezizwa kanjani ngezinsuku zakhe zokugcina kodwa mama uke wangicabanga yini mina uyohlezi uyigolide likhalizumula njalo emehlweni ami uyohlezi uyisibane esikhanya njalo uma kufika ubumnyama ngifisa ngabe ngiyavusa kulobo buthongo obungena amaphupho mina le mpilo nokungimangaza ngise ngifise nokuthandaza indlela yokuthola injabulo iwumqansa lalelani mina le mpilo nokungixaka angazisaba ngani kanti mina nekusasa kasiswani futhi lona elingizondayo Pheli golide lami kalisekho lomhlaba seluflathela kodwa mama mina bengisakuthanda kawungitshelanga kawungixwayisanga ukuthi lomhlaba uyawuflathela kodwa mdali mina ngilahlekela manje konke lokhu kuyangixaka ngoba kungizume ngenyanga yenzala abantu ngenyanga yokubungaza usuku lwami lokuzala mina ngiyakhala sekwanele manje mdali ngihawukele lo mama bengisamthatha kodwa usathane wakhetha ukumthatha kodwa nginethemba mina umama ngizombona kwelizayo lala ngoxolo qhawekazi lami kube nginamandla ngabe ngiyavusa kulobo buthongo obungena amaphupho
Mama